the poor life. It's better who can supply. Ili mshowe tupige. Mungu yangu dada yangu wewe chunga life. History yangu itakuja kuwa life. It's better who can supply. Ili mshowe tupige.
Dunia mambo ya badilika. Watu wote watakata ajirika. Wewe usije kufadaika. Wewe bakia kwa Mumba. Dunia mambo ya badilika. Watu wote wataka kutajirika. Wewe usije kufadaika. Wewe bakia kwa Mumba.
Tenda wema, badilika. Tenda wema, badilika. Wewe, 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 wewe.
Ndugu yangu, dada yangu, wewe chunga life. Story yangu itakuja kuwa life. It's better who can save life. Ili mshowe tupige. Mungu yangu dada yangu wewe chunga life. Story yangu itakuja kuwa life. It's better who can save life. Ili mshowe tupige.
Ewe baba, ewe mama, toka magizani. Ewe baba, ewe mama, toka magizani.
Badilisha mienendo zako. Wacha vituko zako. Njoo kwake Yesu akuokoe pia nawe. Njoo kwake Yesu akuokoe pia nawe. Kazi yako miadarati changa. Hey, nagusa mtaani. Nasikia unapigana mitaani. Hey, wacha zako.
Ndugu yangu, dada yangu, wewe chunga life. Historia yangu itakuja kuwa life. Life.